Prime Minister wa Uganda Robin Nabbanja atendere emirimu egikolebwa banna Rotary mu kulaakulanya eggwanga naddala mu byobulamu n'okuyamba abataliiko mwasirizi. Bino abyogedde mu bubaka bw'atisse Minisita w'ebyobulamu era omubaka w'ekibuga ky'Ebera Dr. Jane Luther Chang ku mukolo gw'okusiibula Pulezidenti wa Rotary mu nsi yonna Francisco Arezzo abadde ku bugenyi obw'enjawulo mu Uganda ng'alondola emirimu egikolebwa na Rotary mu Uganda. Sawa minister agambye nti ekibiina kya Rotary kiddukiridde eggwanga lino ku nsonga ez'enkulaakulana ez'enjawulo naddala mu kujjanjaba abantu nga bayita misinde ekimanyiddwa nga Rotary Cancer Run ekikunganya ensimbi ez'okudduukirira abalwadde ba kookolo, bakunganyiza omusaayi n'okutuuka okuzimba etterekero ly'omusaayi n'ebirala. Agambye nti bana Rotary bafaayo nnyo ne ku ky'obutonde bw'ensi nga bayise mu kusimba emiti, okuzimba amasomero n'enkulaakulana endala nnyingi.
Rotary clubs have planted and grown over 5 million trees, supplied medical equipment to hospitals and health centers, strengthened maternal and child health services, supported small businesses, rehabilitated schools, promoted literacy, and stood firmly behind polio immunization campaigns. This is service in action.
Ku mukolo ogwo wabaddewo n'okutongoza club za Rotary ziwere ddala 16 mu chata ez'enjawulo okubadde Rotary Club ya Kampala, Magisa Rotary Club of Kampala Care, Rotary Club of Bwate, Rotary Club of Kololo Summit View, Rotary Club of Kachiri n'endala. Pulezidenti wa Rotary Club Nsiona Francisco Arezzo babadde akomekkereza obugenyi bwe bwakulungudeko ennaku ebbiri mu Uganda. Agambye nti musanyufu nnyo nti Uganda alabye obumu mu kuyamba abantu abeetaavu.
This is your moment. You have a great Rotary, a great organization, and I want to come back free to check in the center of transplant, of bone marrow transplant. Yes, I have a tree. I have to check the tree, of course. Well, I will come back again, and I want to find a Rotary, a local Rotary that has grown a lot, like this evening, 16 new clubs. It is amazing. Thank you. Thank you to
Bwato Arezzo nga munnansi wa Italy atendereza gavumenti, atendereza Uganda olw'okuba n'obukulembeze obwesimisa mu Rotary ya Uganda n'okuba n'enkolagana ennungi ne gavumenti wakati mu kulaakulanya eggwanga lino.